Okay. Ko te wiki o te reo Māori, nō reira, ka kei te whakauru, maua, ngā whakatauki o te rā. It's te wiki o te reo Māori, so we're introducing some whakatauki of each day. Ina nahi I kōrero a hau ki a Komi. Yesterday I spoke with Komi, who is a creative, a kaiako reo Māori, a reo Māori teacher down in Ōhinehau, Littleton. We spoke a little bit about their journey with their reo and what this week means to them. And they introduced they offered us a whakatauki o te rā. So we're going to listen to that kōrero now.
Tēnā koe, tēnā koutou tahi, te iwi whānui whakaroko mai ana I tēne ki wā. Koenei ko wau, ko te ponoka tamihana, te karu Tāmiti Alif, arā ko Komi ki te iwi whānui. I ahu mai o te poti, I karu tēnei wai noho ana ki Ōhinehau, arā ko Littleton, tatanga ki Ōteitahi. He uri au no Te Atua Taihu Mauka, no Pukekura Mauka, o roto I te wāhi o Kaitahu, Kātū Māmoe me Waitaha. Ko aku hapū nei ki tērā taha o te whānau, ko Kaitepahi, ko Kātiru Hikihiki, ko Kātū Moki, ki tērā tū taha o te whānau, ko Puke Aupapa, arā ko Taranaki te Mauka, ko Ueniku, he maha ka hapū o reira, ko Puketapu, ko Manu Korihi ka hapū o reira, ngā reira, koenei ko au, ko Komi, e mihi kau atu nei, kia ora rā.
Kia ora. Do you want to talk to us a little bit about your reo journey and your role as a kaiako now and what... Maybe a little bit about what Te Wiki o Te Reo Māori means to you.
Sure. I tīmata taku haere ka I roto I te ao Māori, roto I te reo Māori. I guess I would say that I had words here and there growing up with our mum. And I'm the youngest in the whānau, so two of my older sisters, I'm the youngest of seven, picked up little, and then so did I, after this followed suit. And I guess that they were learning through school, and I just sort of learnt through them and from going to Kapahaka and stuff. From about the age of seven or eight, I really picked it up. Oh, no, more like, yeah, after my mum and dad divorced, so like eight or nine, yeah, seven, eight, nine. Yeah, and then I didn't learn it formally anywhere, really. I guess I fixed up some of my hapa later in life through institutions and kaiako and that, but I just learned from hanging out with my cousins, who were a couple of cousins, and an uncle who taught me reo and were fluent, or competent at least, and it became a reo huna, so we would use the reo Māori to talk about other people in front of them, without them knowing, like, oh, ki ana, weru weru, oh, we ana, hu, ooh, te paru hoki o ana waiwai ne, o pērāna. So that's the sort of how my journey in reo started and largely bolstered by waiata stuff and pop, Māori pop songs, I guess you could call them.
Kārawe. Yeah. Cool. That's awesome. And when I first reached out to you, and I said, we're doing some stuff for Te Wiki o Te Reo Māori. You said, oh, when even is Te Wiki o Te Reo Māori? Because every week is Te Wiki o Te Reo Māori for me. So does this week feel special for you, or is it just any other week?
No, I don't celebrate it. I don't do anything like that, because it's for people who are new to Te Reo Māori and should feel guilty about not doing enough for Te Reo Māori. So it's for them to pick up the manuka, hikina te manuka, kia whai te ara reo Māori, kia aki, te manaaki te reo Māori o rātou mā, e aku kē ana. So yeah, supporting those who are already learning and then throwing oneself into it. So for me, because of what I do in my life as a kaiako lecturer and as a musician and co-writer, etc., and nerd, generally in te reo. I guess it's everyday thing for me, but I see the importance in it. I'm not saying it's a silly thing. I'm just saying I understand its value as a way to promote and to plant those seeds of and love for the reo and the wider community. And it's a good thing just to remind everyone once a year, like, I'm failing. I better pick up the stick again and carry on and see what I can do for them with this Maori stuff. It's cool. Yeah.
Cracker. Yeah. Oh, awesome. So you've chosen a whakatauki for us. He aha tō whakatauki o te rā.
Oh, ko tōku whakatauki. This is a kind of a new one to me, but not really. It's a new take on an older one. The one is, well, what Marlon named his album, and this was my consultant, so Marlon Williams, so I co-wrote the album, Te Whare Ti Weka Weka. So another version of that is He Whare, or Te Whare o Te Mātātā, otherwise He Whare Mātātā, he said anyway, and which is very similar to calling someone's house like that, of the nest. Of the very roughly made nest of a te weka weka or a bush weka. But in this case, we're using mātātā, which is the fern bird, just kind of a little sort of grey, brown, fluffy, spotty little bird. Yeah, cute little native. But what I know about this, Manu, is it makes a very rough, half-assed nest. So you could say that of my house right now. That's why I'm on Zoom right now. My background is blurred.
Hashtag relatable.
yeah, and it could definitely be said of my friend Marlon Williams' house as well.
That's awesome. Yeah. So what does this whakatauki mean for you in terms of how you apply it?
Well, I think it's a bit of my takiwātaka. The ADHD-ness, my own time and way of doing things. Things get messy, not just like visually, but my schedule looks bloody messy sometimes, and I don't know what I'm doing half the time. But I'm kind of like Mr. Magoo, I guess, but I'm getting through it and doing it. And yeah, I don't know, it's kind of messy, but I get things done. Yeah.
Mm. I feel like you could apply that to learning te reo Māori as well, akona te reo. It's like it can get messy, but you have to keep going with it a bit.
Yeah,
persevere.
Yeah, I reckon. Yeah, like once you've got the fundamentals, you can just start picking and choosing kind of what you like, and you might sit in on a lesson, because some people are note takers and they've got to write down every little thing and record every little bit, and other people just like, oh yeah, then take away 5% from it, which is meaningful to them, right? Yeah, and you're piggledy-piggledy picking up your reo from all over the place, right? So, he whare mātātā.
He whare mātātā. Ai, tēnā koe, komi. Kia ora e hoa. Thank you so much for offering us our whakatauki o tēnei rā.
I loved that one. I related so hard.
Te whakatauki o tēnei rā is te whare o te mātātā, which is a manu, a fern bird, a native. It's all about having a bit of a messy house, but making it work anyway, according to Komi.
Oh, I love it.
Ko taipo tēnei waiata, ko Komi rawa ko infectious ngā kai waiata. This is Taipo from Komi and Infectious. Te whai I tō poti, nā ipa mai te roko. He whiwhita anake, nā katoti. Kaore au mo te toha toha. Kaore aku pai, hau e roha, roha. Ka whakahoa hoa tia ke. E kore koe e whakakai tahu tia. Ehe, 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 ehe. I ki
io ka hara mai ki te kai me te unune e kare kare au e fai te kaha ki te tunu e he e he e he e he e he mo te whakapō he he koe mo te tāware e e kare kare kauau e ka wari e e re 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 e re 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 e re 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 koe e hara au I te hukapapa e hara I te kaupehi pehi he tūkarara ke re he taipo e he taipo e e kao ko taku whakaata ke ka mutu koe e kari kaore tāku wahine whakaaro aru I tēnā tēnā koe
tēnā koe
tēnā koe tēnei au he hoa takataira kore ki hai e harau Tawa piwari I te timataka e te tau Kare kau e haku I te wā te rarau Ko au ko te pōwhiri na ki māu Ko koe toku paurami te pō kaore he parau Aro ke au ki te whakahe whakatau tūkā Whakatau aku whakaro hako a te huka Ko au e ngau ki raro ko koe e re re ruka Ko tawa nei te aitaka āpuka
Ngau ki taipo, ngau ki taipo